sakiraɓe ɓe jaam ñalle moɗon bisimille moɗon heɗade nde yewtere albare fuunde min kalta haala muɗum fayde dow wallugol e hinnagol yimɓe e guɓe fabodiren yo yewtere ɓuuɓi noonde ɓernde e hokkugol haala ɓe haala muɓen en fanɗi ko nanete sembe kabaruji ɗi anni min kalan haala ko wiyete TDR ɗo ni lampu ɗon andi wiide ley leydi meɗen nde yimɓe yogaɓe joɓɓintake lampu ley mabɓe ana hen yimɓe e guɓe min kalan haala ɗum nde yewtere komi mbiyata invité de la semaine ɗum bisminde neɗɗo min kalan haala wallugol yimɓe egguɓe no keɓirta golle e darde mabɓe kamɓe koye mabɓe fa yettade ɓe bisimoɓe ɓe e placi kanankoɓe leydi meɗen ndi dow gurdam mabɓe le timmode komin mbiyata proverbe de la semaine ɗo ni bandol min kalan haala e bandol kollitagol wiyede suka yoɓɓi wattu ɓuuri latade dina ɓi abmon ɗum woni sembe kabaruji ɗi ɗi Ousmane Niallebul yettinta on gagni kante woni hen to ɓoggi janɗe to sakiraɓe ɗo gonɗo le mali fou e maggal muɗum en jowti on heɗade nde yewtere fa bondirenna oɗon andi wiide fa potal waɗa fa yettade yurmee nde e sariya mali holliti wiide yimɓe yogaɓe joɓata lampu debbo keɓuɗo fanɗi fou ɓiɓɓe nayon yimɓe mawɓe ɓe duuɓi capanɗe jeego yaade ko ɓuri ɗum maggal paɗen sukaɓe l'école fa yettade yimɓe loojaɓe e hollitama wiide kañum kay joɓɓintake e lampu nde dabere fanda muɗum e wi kanankoɓe commune ŋaji yo sembinde potal neɗɗagu e wallude yimɓe ɓe gala bawɗe ɗi haalaji yimɓe nayaɓe wonɓe yoroso gonɗiniɗi yoroso anile laamu kuthiala ka noon yimɓe yogaɓe loojaɓe kolti metti mumɓen wiide duwan yaku golleji mumɓen mobilaji mumɓen ana jomne ɗum ana tampinaɓe e golleji mabɓe fa ɓidore enen fama anni jantore nde imirana kilo may gawaɗ ni dow faccitago Oumar Waygalo e Mamadou Samasiou
yoɓugol usuru TDRL yo wajibi wonande kala ɓinguel leydi Mali fuɗɗe duuɓi muɗum sappo e nayyi ngabbude fanda muɗum yo yala gollira laamuɗe dañan ko heɓɓi hinnade peƴoji yirwere keɓɓal e finatawa e ko nande muɗum ka noon gueɗe yogaje leydi ndi wajibinaka yoɓude ɗum kaɗana Bocar Konate kanko woni secrétaire général de mairie mahina
les handicapés ne paye pas les élèves
yimɓe le looƴaɓe joɓata sukaɓe jangoɓe joɓata maggal paɗe en joɓata debbo keɗɗo deeɗi nayyi yoɓata debbo gorko keɓɗo duuɓi capanɗe jeegom fo yoɓata neɗɗo fo mo tawa kakkude ɓeɗo yimɓele yoɓan ka wakkatiji hono yimɓele ɓe gala bawɗe e jamare nde fona andi gala bawɗe few wurnude hoore muɗum en yafiraɗum en ɓeɗo yimɓele du joɓata
to yorosotun e ley laamu kuthiala jamise goyta hoorejo yimɓe ñakkuɓe yetti sanne kaɗo anniya laati ka faaba hakika laamukoɓe fewde e yimɓe ñakkuɓe e hakkille makko kaɗo anniya faaba to sanne le haybugol nayeɓe
mine nde amen nde sa yuɓɓi lampu maɗa a weltoto sanne sabi de ana hollita wiida ɗi leydi lobbo noon so ni takan lemi ma yuɓɓi a yoɓay a tawan a weltata ko jaati iɗum yanni yimɓele ɓe duuɓi muɗen je fa duuɓi capanɗe jeegom fo joɓata neɗɗo looƴaɗo duuɓi yoɓata yimɓele jogiɓe desewal leydi ndi du joɓata ɗum fo yalla nayeɓe ana keɓa yakkaɓere
kaɗo anniya yo ɗum e le dabere leydi ndi banggal yirwere ɓiɓɓe leydi e heeƴo golle huncagol hoore nayoɓe ka totti teddegal ɓeɗo yimɓele ɓe e le service uji laamuɗi jalla hadde hettigol sere keɗɗana fa hande jamise goyta
misala somin ɓami fa min jii hiile banqueji na le nokkule forobaji ɓe joppanmin min ƴaɓɓo attan minen kokkete arande eɓe teddinamin sanne yo min jii fo minen artut
ka noon fa hande wonko heddi golleede ardiɓe pelle yimɓe ñakkuɓe goytike ko kaki gollirdi ma mobilaji yimɓe ñakkuɓe na dunne joon jangnirde wootere hertanade wumɓe woytike kawar muɗum ka o jaɓa inde makko haale
miɗo jogui école ɗo yimɓele ɓe gala jiile janggata so kaki amin ɗen iwa caggal leydi wakkatiji min joɓan duñirɗe ɗe yimɓe looƴaɓe wala fo ko ɓuytente e duñirɗe ɗe ka wakkati nde attete wonno ton nde hokkino talkuru ko hani yafinde duñirɗe mobilaji yimɓele ɓe gala jiile mobilaji tano goodi ko ɓeɗo yimɓele tan looƴaɓe le leydi ndi ka wattu joni o ɗiɗo sariyaji tabadi ɗum jaati ono ko heɓaka
dunke en kaɓaru neɗɗako holti wiide yoɓugol ɗiɗo usuruji ɗi nafa muɗum no mawni sanne le huncagol hoore kullintireji laamu o e wi docteur yakouba dogoni keɓal kalisi ɗiɗo usuruji ɗi latto sababu tottude cuuɗi docteur ɗi kaki gollirɗi hantiɗi e heɓude ɗumno nayeɓe e sukaɓe ɓuuri foof e wattu kuɓɓu
ñalawma hande o yimɓele hewɓe gondi e tampude fofota yimɓele ɓe duuɓi muɗum en goɗɗiɓe eɓe jogui tiɗallaji mawɗi ñalawma hande o talkako o do an satti sanne ko ɓuuri hewde e galleji attan fe huncante ɗalmu saɗɗaji muɗum hoore wona ko yaafi iɗum tampina mawɓe sanne woɓɓe ana keddo ley hen woɓɓe du naɓete dogotoroji
fayi so jubgol nduɗo usru ɗo caɗele mawde wonande gotanaɓe kañe ɗum heƴaɓe laamu gollude ɗum e ley pottal no heddi latade nuyigal jogola lobbo laamu e kañe ɗum pabodiral ley leydi ndi.
Imirana Kilou Mayga, a jarama e nde yewtere. Onon faccitimɓeɓe ɗoni Oumar Waygol e Mamadou Sama Seku, onon ɗumi jowti on sanne walluɓe. Imirana Kilou Mayga e wadde nde jantore, onon ɗumi jowti on. Miɗo miile ka tan on keeɓi faamu sanne dow nde jantore kolta wiyede himɓe ɓe gala bawɗe sanne joɓɓintake lampo ɗum ko wawi nafude ɗum ɓene sanne kamɓe koye mabɓe jaade koɓe kolliti le nde e yewtere. E jara joni dire ana li laamu Tumbutu. En kawran toon e gorko goto noddirteɗo Agoumar Dikko o Baba Galle, egguɗo e ñafuge wari ley o nokku. Wattu joni omo jooɗi ley nokku kertanade egguɓe noddirteɗo koyirata o, omo wonde wadde toon embauche, omo sotta toon dabaji. Hammey Tarawari keƴaɗa men gonɗo dire lannodiri e makko keɗe koɓe kaddi dow faccitago Oumar Waygal e Sita Sidibe.
Ceggan o yalti genni makko kanko Agoumar Dikko o wari o jippi le cercle diri aranderan o heeɓi tiɗallaji ga ceggan o heeɓi faaba muya jungo jamaren hannden oɗo darde almasaɗɗaji makko fo e damuɗum saabu ñalana hannden o won daabay makko cewɗi martedi kono welti sanne.
Yerbe ka fara
min keɓino caɗelle mawɗe ka ñalawma hande miɗo barkina lamɗo, min keɓi balliguji, miɗo golloɗo golleji kono ayri bangal wadde ambus, mi sodan dabaji puƴiɗi mi fayna ɗi. Oɗo golle dulati sababu ñalawma hande so miɗo wonde wurnude gallam.
Hono golleji makko yarta mongo kalta indo muɗum
a dabbego roti
ñalawma hande o miɗo heewi ɗo dabaji goɗɗi garan rinde le ko warta ko soɗi ɓami faɗi dimi mi weltoto le hen sanne
wona dabbadi yakkuno.
Ceggane golleji makko huncini hoore kanko Agoumar Dikko hono du o fa hannen yalla dien e deeño ana hewtede leydi nin ko natto saabe golleɗi fo huncina hoore
amma yoro wirga ko
min gaɗanno dango fewde laamiɓe tinno gaɗa immadraji yalla jaam e deeƴere e ndiyanago ana hewte le leydi meɗen ndi
nde sella boɓo
ɗum ko Hamay Traore heɓini sijo tamani ƴiwde diri.
Agoumar Dikko a yewtama sanne e immadraji maɗa, e miɗen miile kay ko koltinɗa ɗum e nde jantore ana holla wiide aɗa tinni toon aɗa hinni golle maɗa a ɓilodira e juuɗe maɗa. Miɗen jowta himɓe wonduɓe wadde immadraji rewɓe e worɓe haɓantoɓe yalla ana mbawana koye muɓɓen. Joni en jotte komi mbiyata invité de la semaine e mo min keeɓi le nde yontere min kaltidi e muɗum dow kabaru wallugol no himɓe egguɓe natirta himɓe fa yottade no keɓirta golle. Himɓe egguɓe jaati darde muɓɓen dow daranade no gurda muɓɓen yerowirta. Momin bisimi o kanko omo noddire Hammo Guindo o holliti min ko o faami dow kabaru muɗum. Mamadou Sama Seku faccitini haala makko.
C'est Mayga, bonjour, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné l'opportunité.
A jarama Mayga, mi jottima sanne an e tiyabu noddude kam e tututu kam sababu hollitinde hakkillaji am e dow sisli mawɗo kabaru déplacé en leydi ndi. Bangatelaji guuɗiɗi ana wara duuɓi sappo hannde, anda wiide déplacé yo tafon neɗɗo wajjibinaɗo iwde nokku muɗum saabi basiji telaji keɓe kasaraji ndenno kala ko woni rafi ndenago. Kala men ɓo haala egguɓe ɓe manduɗu haala dugule en saabi taguji ɓeɗo dugule en na mate sanne e le gondal mabɓe garɓe nokkuji mabɓe. Ana hani ɓe laato pabotoɓe bisimoɓe no haniri wiide dabare no garɓe ɓe pati hetine sere fabare ɓe sanne e le gondal mabɓe banggal ñamduji e ko nande mum en saabu andonno kala ko woni bisimgol moƴƴugol yo finatawa gamel ga wiide dabare ɗum no ɓeɗo garɓe ɓe no heeɓa ko kinno banggal keɓal golle kabaru dina e finatawaji holare hewte hakkude mabɓe e kañe déplacé en ɓe yalla hadde tellaji hono hettingol sere e ko nande muɗum. Ndenno ɗen tindi kamɓe garɓeɓe e kala madaraji gaɗateɗi le gendi so jande so baale so lumoji e yewtereji huncande hoore hinna e yurmede ɓe paama wiide ɓeɗo déplacé en ɓe kabaru mabɓe gona muɗum wona fewi sababu mabɓe kamɓe yo alhaali mawɗo heɓde goto foof. Ndenno fay so ay neɗɗo galda finatawaji e sifaji gurdam e dinaji kadi fewi jomum mata e le gondal ɗo o woni saabi déplacé en ɓe sato naali alhaaliji mettuɗi sanne sababu wolde mayde sakiraɓe ma kulol e caɗele kewɗe. Ndenno yalla ɓeɗo hakkille mabɓe no jooɗo yata fi caggal nokku ɗoɓe bisimio. Ndenno gondal moƴƴungal latoto sababu jomum sefo hollita hakkillaji muɗum heɓa hettinede heɓa taɓiral jaati ɗo wun ɗo basi fof heɓatamo. Nden so noyi jomum a nodde e batuji no haalaji mum en hettine lato sababu cellal calɗi muɗum e hakkillo muɗum. Ndenno kamɓe dugule en ɓe ardiɓe nokkuji ɓe ne mbawa jaati dawrude ɗum ɗo lato hakkika. Kamɓe egguɓe ɓe sike wala kay eɓe tampi sanne eɓe kasidini ɗum ko heewi ka ɓe gana tan yimɓele jiɓe tan faabede eɓe jiiɗi ɗum hinade golleji latori sababu dana mabɓe yiya le nokkuɗoɓe goni. Nden ɗum ɗo ne yoɓi e dow sababuji golle nokku ɗoɓe goni e muɗum e mijoji kamɓe koye mabɓe kae taguji yogaji. Ndenno kamɓe egguɓeɓe soni ɓe garre nokku ana hani ɓe hayba sanne ɓeɗo yimɓele gurri yalla pati fe ɓe jedda jogolaji ɓeɗo ɓe ɓeɗo e kala ko woni imadaraji jamare baale nokkuji dinaji e finatawaji e ko nande muɗum ɗum fofu yalla gondal mabɓe no fewa ɓeydo ɗum golleji gaɗeteri tumɗi nden yo tan ɓeɗo hollita anniyaji mabɓe lobbi hinnade kala ko woni imadaraji ɓeliɗi e yimɓe guure ɗe yalla newamu ñana tawe e li kala ko dawrete gondal gongal ɗum yo dewgal hakkunde yimɓe ndenno dewgal hakkunde dugle en e kañe déplacé en ɓe dalane muɗum no mawni sane li hewtagol jaam e dewral fayso ɗum yarta caggal teelaji yogaji saabu dewgal yo jaati sababu gotumaku hakkunde jaaleñi wona tan yimɓe ɗiɗo ka galleji finatawaji e jaaleñi ndenno kala wattu so e guɗɗo ɓammi dugle ma dugle ɓammi e guɗɗo darande muɗum no mawni sanne e li gondal mabɓe saabu ɓeydan ɓattodirde banggal nesuji mabɓe yurmede ɓeydoto pamodiral ɗum natan e kabar o ndenno ɗum ittan kala ko woni hakkillaji mettuɗi ma ɗum torraji yogaji ndenno holtini tan dewgal hakkunde ɓeɗo yo sababu kawral e deƴere yo ɗum yurna ɗum no hewtagol jaam e gondal ɗon ɗeɗo dewle no hulta wiide dugule en e kañi e déplacé ɓe foof yo gotum hulta ɗum goto foof jaɓani bandu ndenno ɗum ɓeydan tan yurwinde kabaru jamare nde banggal hewtagol jaam dumide dewgal hakkunde dugule e kañi yimɓe eguɓe faboto sanne e li jaam e dewral ɗum haɗan ɗum tiyalaji yogaji ndeɗo ɗum foof yo newa muña e li gondal mabɓe so banggal jama o so banggal keɓe heƴaɓe lammu e kañi ɗum ONG ngaji ɗi darande mum en no mawni sanne e li newa muña gondal yimɓeɓe ɓutude sanne rafi potal e sembinde dewral kamba ɗum ɓe hani humcande hooreɓe ati dabareji ɗisimigol e haybugol heƴaɓe lammu ɓe no hani tottude déplacé ɓe taƴural ndenagu mabɓe ɓe keɓa nokkuɗo ɓe naata ɓe darandun cellal e jande mabɓe lam o no hani yuɓɓine ɗiɗo golleji ɗi e dow faba ONG ngaji yalla hadde rafi potal tielaji yogaji caɗele e dawrude ɗum jawabu kantiɗo
hamma guinno min jewtima e hollitindemi kone hakkillo maɗa dow o kabaru miccintinde wiide andinɗo kabaru neɗɗaku holliti en ɗatti kewɗi kan ɗi jokkede fati ɗallaji mabɓe keɓene jogala dow kabaru wallugol banggal hoggugol hakkillaji lobbiɓe himɓe egguɓe ɗum koɓe kasindini sanne miccintinwide sakiraɓe ɗo gon dow studio tamani e dow radio ngaji gollidiɓe amen gonɗi ley leydi meɗen ndi fa yettade dow bembe ande ɗe ɗo tawe ɗon li adnaro allah ndu fo ɗo mbawi heɗade studio tamani joni en jaran ko wiyete artiste invité de la semaine artiste invité de la semaine artiste momin keeɓi yontere nde gonodire hawa pullo miɗo mille so wiyama hawa pullo tan haala fulfulde ka fuu ana fanɗi mo andamo saabi o won e jimi ɗi ɓooyi o ɓiidu andaɗo sanne e dow kabaru jimi inna Baba Coulibaly keɗɗen ko lannodirimi e makko gonɗo e juuɗe meɗen handen e rubrique artiste invité de la semaine o ɗon hawa pullo hay so wiyama hawa pullo ka fuu miɗo mila mali e masina ka fuu anditi yo ɓi inna Baba Coulibaly hawa hono goɗo aɗa selli
jam tan Ousmane Ñaly Boule a salminama a weltanama
aɗon ndini wona
ko mawɗo alhamdulillah
hono gorɗo e golleji
wallahi miɗon gondi hen seeɗa seeɗa
alhamdulillah mi calmini pula ko fofo Ousmane Ñaly Boule kala ko ɗi pullo woni tawa awa pullo salmini ɗum debbo mum ko mum suka mum mawɗo mum
miɗen beltinima sanne minen
ko hawmo Souley Baba hawmo inna mo pulako fo pulako min ñaƴirta Ousmane no battani eɗen ñaaga katini allah yaaru pulako yesso asuwan
est ce que hawa pullo kan yetti jaari ko neɗɗo waɗɗum présenté kase homo woni hawa pullo dañ ko mbiɗamin e hoore maɗa fami himɓe anda hawa pullo
eye pulako yotinnoɗen Soudou Baba so ɓiɓɓe fulɓe haytinnoɗen Soudou Baba ɓiɓɓe fulɓe haytinnoɗen Soudou Baba Ousmane Ñaly Boule ya jingani Soudou Baba eye pulaku yotinnoɗen Soudou Baba ɓiɓɓe fulɓe haytinnoɗen Soudou Baba
eye pulaku atinnoɗen Soudou Baba, eye pulaku atinnoɗen Soudou Baba, eye pulaku atinnoɗen Soudou Baba.
ke Usman yari fur asalminama weltanama
mi jodi ma sanne min dum welti ke sanne engol jumol mi dum mila kay hono min dum biiru mini mali e machine ga fu aniti engol jumol na andi dum yo haa pullo e inna babu kulubali joni ngol jumol haali mi man ngol yalti tafon
o moso alhamdulillah jukumi sumi yekitane ko e dum kate
ha
aha dum jumol ngol kay yalti ko do e hande
Nen no ngol jumol ka fulbe tayinin da ngol nawana
aha kay
non jaati fama ma san nen no e ayi a de modo ka andi malika fun andi o wana maltan de bawi adna Allah nu fun andi mo e neddo sa awari atay mawd ma na wo mawd ma jimo aya yogabe na bawi nadde jimi yogabe du kanyika kinoto hajuji goddi na golleji goddi me an ko dum sabi da en hore ma nadda e jimi
gonga ma paske neddo jinnan ma no wawi bado jim e jimo kar ana watta jimo neddo ma hunde wala wonki ma tan badda ko jata hen afami bo mawira bam nan to alhamdulillah mira bam nan to goto yima tan ay ko mi hore tan yidi won kadi en na tu hen sen
hono puddirinda
puddiri di ko teatre madanno mi inter ko quartier di ko wadanno ko no wadanno mi wadanno sulu hen ko gongol ko bamara korne puddiru mi so Allah wadanno kultunde mi wayna hen non ko barallay to war warido artiri mo mi manno toy mo wadanno be do yeli mo kaw ko walli kam hen no fiyo golano ay di man ma so ay tan go ja no wi mo yidi no mi wara di mo kula arfa mo mi ma wadi kula taw hay mi wawa do sanne mi tremi album e dum no mi woni sur baba
bom ko do mawnda na uben e le mali wonu ko goddo mawnda ko na bom
do mawni mi Usman don jibina
nena fulfulde der do ni jangudaande
oni wallahi tinare babam tan e yimbe baralla chogano bima fayne babam haydoni ko salzan sa ayo bamara ko ni jaba tay sa i babam joni abiyan tano kullo dama taw ida ko farnde
insallah nena ne puddo noda den deb mawdo kanye gorko mawdo be tinnay dun
wallahi be tinni nen no fi no fi no kana tinna ma be ay sey da ko min nani ko min nan dalo dum no nen e o be den gali tan mo ha ta suba be mo din e bengal mo bo sa di di tan gal ma majjan for suba be ma majjan ngi dun tan min nati hen joni suba be amen ne min nen ala am dinna mi den ko fi ko be ko be o ko ni di ni den dum ko
non ja nena ciagal o album jaltude hedde 2004 a wadi album goddo ciagal mudum
simi yaltine album goddo fay yaltine Allah ni di monte sanneya o ko album dido bo Allah na yidi monte sanneya jaltine goddo kasino on ko tatu jaltine mali taw mo ngolla sedeni mali na golla no e mali kasse ciagal ni jaltine do goddo on no so warani kullo warani welta o ko 3e album wono kasari yalti tan min bari do min mbada tan mo soje dun do ci saatu do la
tinade mimi barkini pullona fo wa so bi be fumbe
andi deb mawdo kay o ma anda sanne no mbirno mini o ma anda e tatteji fuule adnaaru ndu mo jogi inde nano an joni aɗa yiɗi yottade honno makko noon na aɗa yiɗi ƴaɓɓademo na an hono jiɗɗa andu fewde honno makko.
Aywa alhamdulillah, so min keeɓi ɗo miɗon jiɗi ɗo hay so miɗenaɗugo so min keeɓi ɓennudemo noon miɗon jiɗi so ɗu keɓanno ɗo yeeyi ɗo miɗon jiɗi jaɓɓade ɗo jaɓɓi ɗo se allah sallah yomin ballo miɗen ñaga do e duwa o kati ngel pulaw ko miñolngol foof.
O nenno fa keɓa ɗum an hoore maɗa andi haye kanka ƴaɓɓademo yafade
yafade
sabu kanko ayi o pullo ji makko ɗi yo fulfulde no mais on fayi bamarankoɓe na ɓale ɓe mbiya jokka siŋaji ɗi fuu ana jim makko ana wela ana wela ɗum ɓen quoi siŋaji mali fuu nanɗo jimol ngol fuu inna babu kulubali kay vraiment ɓuɗum nde kay nanɗo fuu wiya o kay no haala fuu wala nden fa keɓa an hoore ma jottoɗa honno makko ni fa ƴaɓɓoɗama aɗa lanini wadde ɗum aɗa haɓɓiti fa gasi
bon miɗon hen ɓe seeɗa seeɗa miɗon hen kay hay somin jaɓɓakima ko yom ɓattamo seeɗa kay ñaga duwaw ka inna kay aɗu allah hokkimo wona
way way noon jaati allah hokki noon jaati
allah tan
noon jaati way no wiyete si wiyama neɗɗo sara mum nabbi dow lekki na so wiya abu mum nabbi dow lekki fuu andu sa a wari a joɗake le lekki ki fu fay sa a nabbay aya yimɓe ka jiɗo ma ko fu wiyan na nabbi a jippeke na aniɗo nabbude d'accord e allah faabo e mais nenno le golleji ɗi e jimmi ɗi est ce que won tiɗallaji ɗi keɓuɗa seeɗa na caɗele mbiyeten keɓuɗa seeɗa
bon golle fu usmane caɗele mum no golle fu golle kay saɗa hen ceele hen jamma fuu nder hen wo neɗɗo wawi nadde gumen mbiya caɗele wala hen ɗum kay wawande ɓiɗoma fuu fini par ce que golle nde artisagol ni hande ni boni nden samorino golle ne waɗanno normal waɗanno ɗum ɗo massa waɗani album ni a gollatano kay joni ni wonti bawɗo fuu wadde morso goto ɗum ɗo nalanke heewi ko artisagal heewi pasoje joni boni ma nemo so wona ɗum kay alhamni tan joni kay
caggal ɗum kasi e aɗa andi leydi meɗen ndi kay ɗe mbawi wiide duuɓi kewɗi joni basiji ana goodi tatteji fuu eɗe jii sagiraɓe meɗen kay hewɓe ana ƴiwa nokkuji muɓɓen ana jaa le guure mawɗe ɗe na jokka le gelle mawɗe ɗe aɗe andi ka tiɗɗallaji mawɗi goni e maɓɓe an heɗum woni ko hono bawɗa wiide dow kabaru maɓɓe
bon affaire nde kay leydi ndi komin mbawi halde hen kañjo allah faako hen tan ala neɗɗo goto hen fof e nder hen gonde jamma e ñalɗo hen afaami miɗon miijo heewi mo wi miijata hen hande wona nder mali afaami bande fuftani foftani so deejani a deejani boni ni woni ko moƴƴani usmane mi haala ma allah dandu en boni moƴƴani
amin ya rabbi
te yo allah faabu yo allah dandu en
amin amin
ko ɗum tan min
nenno joni sa wiyama darta e jomɓen bawɗe jomɓen anniyaji lobbi na kanankoɓe leydi meɗen ndi na fulɓe jogiɓe bawɗe ko heɗum woni komi dartata e muɓɓen fewde e sakiraɓe meɗen jokka egguɓe nokkuji muɓɓen ɓe
bon ɗum kay ko en fofona hen balleɓe duwaw e ɗum balleɓe jogiɓeɓe kati mo wawi wallude ɓe banggal hunde fuu balgol na heewi gurgol ɓamde ñamdu e gurdam maɓɓe ko noɓe goni est ce que ɓe gurdam moƴƴona est ce que ɓe mbaala ɗo moƴƴina est ce que ɓe ñamana ɗum fuu ko yo hakkille wona e maɓɓe jogiɓe enen fof jogiɓo mo jogaki hay sa yeeya ƴeewiɓe ko jogiɗa ɓe mballaɓe duwa hol condition ɓe jogi moƴƴi so en mballodiri tan fuu fewan quoi min ɗe hakkille
d'accord e ha e famama sanne min jewtima sanne joni farde meɗen seedude jimol debbo mawɗo ngol ɓuuri andede jimi makko fuu melumi accum daara miɗa wawi yimdegol na mi juuli mi hoori allah hollan siidi modi bo ay fata jalande fata mbiya mi wawi yimude de
Ousmane
mi yoppitima micro gaɗa continue joni kay ngol jumol farde meɗen seedude
ewa ala pro aw pullono ko mabɓa ɗo kare ɗum ala probléme inchallah siidi modi bo allah hollam siidi modi bo yo duwana en mi juuri madina allah hollam siidi modi bo yo duwana en mi ñaginomi allah mimi tewrino joomam allah hollam siidi modi bo yo duwana en so wonniyana wonnoyawo niyana duwana en
e Usmani nyari puli Allah walam sidi modi boyo duwane
amin ya allah
mamaka Allah walam sidi modi boyo duwane
amin
duwaniya wono yawo niyana yo duwane
ah ha pulla hay moddi sanne min joti ma
jam joti ma nene Usmani
Allah Allah holle e wakati goddo
amin ya rabbi amin ya rama min jemini ko fof dijo tamani ko min fof ni calmini dum gollobe fof banda bi calminama
insha Allah sakiraɓe miɗe miɗon keɓɓi faamu e dow haalaji haawo pullo ɗi nde gajata amen waka tan on keɓɓi faamu o hollitimin ko woni hakkillo makko dow kamɓe himɓe egguɓe koɓe kaani waɗanede holti wiide himɓe ana kaani waldeɓe fa handen ana kaani hinnadeɓe kanko jaato haani haala hono golle makko o worri joni en jottake komin mbiyata proverbe de la semaine ɗoni bandol bandol gomin ɓami hannden kolitam wiyede suka yo ɓi wattu ɓuri laatade dina ɓi bammum miɗa miila ngol bandol an holla wiide e wattuji ɗi sukaɓe no wattu woori fuu a tawan noon sukaɓe goori e sukaɓe hannden ana ceedi e sukaɓe arande fa ɓeydureɗen faamu ko woni hakkillo himɓe yogaɓe min lannodiri e kanko noddirteɗo Boubacar Sow wonko holti en ko woni hakkillo makko kanko to seguto woni
e hannde addunoka boni koye walla minen sukaɓe am e joni jirimi ɓe joni ka minen nomin gaɗirino cukaɓe kone kañe joni ko walda fewi par ce que yimɓe kulle kewɗe gaari ko joni ko wala to cukaɓe ko amen mine on abbirama no moƴƴinirimi minenni kañe joni ko walda sukaɓe joni ka fo ɓe boni wallani
Boubacar Sow mi jowtima e holtindemi ko woni hakkillo maɗa miɗon keɓɓi faamu ko wona birgol ley galle e birgol ana woodi du ley boli na du l'école fa yettade nokkuje goɗɗe fuu ɓuri le wattu mo gonɗen ley muɗum joni o mo bembe ande ɗe gollirte sanne sakiraɓe ɗo gonɗo e mali fou e maggal muɗum min jowto heɗade nde yewtere fabodiren Ousmane Niali Boly woni noon ɗo paalel haala ɗo gagni Kanté kañum wonin to ɓoggi janɗe to ɗo gonɗo le mali fou e maggal muɗum min jowti on heɗade ka miccintinoyiɗo mbawi heɓudi kabaru uji fuɗɗo www.studiotamani.org